Aha, ni aje, nimetoka kulipa bill, so nimekuja kwa kill, kodi 254, majadre kama K, hii ni crazy dog, so CMT, let's do this yo. Okay, mafans mwashika bidani ya mshikaki, nina kaki sabado miuva kaki, kwa hii beat na flow kama river sabaki, surudi nyuma na inabela kama samaki, nasikia bado kamito ya rakibisho na haki, lakini hadi okampu waizi ni shitaki, jusi kutokia kwa listi ya waki, na hama na kina kwa chikio na hamaki, nina misari moa bahaduli za Mr. Ali, na kama gates mwana lipa easy bills, na na make my meal it, then ya make meal, na hii flow ni siki kisikiza zmo umeze feel, like slow kwa flow bado na wakil. No money no host, no money no deal, bado kwa zero chill, from ghetto steel. Major Dre the real, Dre beats the ill. Coding 254, size 8 and more. 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 Niko na verses mob kama Bible, bullets kama rifle, follow song hadi disciples, A for angels, E for easy, simple kama Simon, na mandimu kama lemon, na wasikia kama demon, wana hesitate kama hesborn, between, nuku nyo afya, lakini madokio na daisina afya, hadi sana plan kwa za kujandufia, na badu sa how many mafia, na hii sauti nasika hadi Saudi Arabia, na kwa rap saini kwa phone za nita rap saifa, siko ni hit lakini atawa hit, ndio mana mia pia kwa playlist, na cheki bao kwa bank nipate kwa playlist, mazi yangu mwete Paris, na siku kifika na dai penis, na bado ancheza na Dennis. Coding 254, size 8 and more. 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 Ini new chapter, I'm the new master. Ambia hete tabidi ya medapt kama adapter. Niko kwa club nipate kwa counter, na kungoja kama waiter, nikuwashe kama lighter. Flangu bado ni tighter, hali kuliko mtu ametoka tighter. Atimini ule mse bado na wakawaka, hadina sako na wasewa na kada jo kufuta mashada. Atimini ule mse bado na watekateka, hadina sako na wasewa fida jo kuteka madada.
Ati haono wala wasewa na chita kaka,
lakini chua liko madanda. Atimini ule mse na shirtu squeeze na sihami, nangoma tala kutuwa dizaini angmani. Jukila tena kwangali mejihami, na mta barabara ni amora mbati naongea kilami. Lakini boss, ukula maharagwa kama Mr. Bean, mina kula pizza pala pizza in, kisha napela kwa chiki pala chicken in, na kisha badashi na jola zima ni get in. Tuna rap kwa di 254, all day, legend rap. Coding 254, size 8 and more. 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 Coding 254, size 8 and more.